on ɗon kettino habaruji sukaɓe ummatore ko studio Kalangu woni siriyano e asay alal fuu mo woni hokkan o habaru on Aissa Amadou hadde e mondi Farida mamma fofuma Farida no e gonɗa
fofuma Aissa jam tan gommi habaru o gaddanɗa men de jaƴƴiri aya on ko woni dow habaruji sukaɓe
min kalanay on dow teteru baccalauria ko duuɓi ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayi woni e waɗa nder leydi Ñamay sannan kuma min kalanay on dow sukaɓe garɓe kawrine ko leyɗe afrika ko waɗa Ñamay geƴƴire yewtune nder sigila amen ko alasara min kalanay on dow rartiru sukaɓe ummatore wodi sukaɓe ummatore ɗiɗo ɓe woni nder région Maraɗi min kantiranay on fijo durwo imma kubaki bal nder habaruji amen mo on tiranay on dow tewteru baccalauria ko fuɗɗa ñande alarba yiri hewre e capanɗe joyi ko leydi Niger
nonni no Aissa lycée Issa Corombe nder gal meɗen ndi Ñamay ko e jiɓi e ni dow tewteru ndeɗe
ok mo se hamani soumaila
mi wita kena hamani soumaila ouzas e bawɗe allah fuu no ɗon yehira no woɗiri ba ko gomnanti haaɗi janguinol yoɓanegol ɗum waɗay ko rimani dow sukaɓe lekkoliɓe jangoɓe ɓen to amin ka wala fuu ko ɗum bonnanta kam
to ɗum hoyi ɗum tiiɗa sanne ba ko janguinol yoɓa gol itta ɗum waɗay fuu ko ɗum rimani far tewtewru
ɗummiɗen
mbawi wiide ko ƴama to tewtewru ndun fuu no ɗon nder sigila jande en gammin kanti sigila jande on nder lekkol deyi to min keɓi saɗorma seeɗa ɗo woni far jande arabu ko wadda kengal lasar ɗum gam komin janguina sakitande ɗe ƴama woɗi du ɗum faami ko woɓɓe keɓta yettinde sigila jande mum nder lekkol
himɓe fedde hawjiine filla jeynaari ito munnel gokkel waɗe halsiya ɓe gari to tewteerdu ɓe jamirime dow filla guykaji gatteɗi ni fade neɗɗo naata nder suudu dundo sey to ñifi serulaire
muɗum
hawrine ko leyɗe afrika gaɗi geƴƴire nden yewtune ɓe gaddi filla sukaɓe ummatore ummo haala ko yiɗi
to Aissa ko sukaɓe bannira e meɗen yiɗi dow ko woni hawrine nden
gullali tan no woni ɓe gaɗa min kettino ko tarnan Fuday Ahmed waddi
nous aurons voulu que c'était sommet-là
mi muya nana hawrinde de jamaare fuu hawrende mum guɓel ɓe ngala e laamu pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi e fedde sawara ummatore hannde hawrinde wawatake waɗede tawa filla ko nafata sukaɓe ummatore wattaka nder mum kamƴunne waɗa ɗo fuu waɗiri no haaniri warɓe to hawrine ɗen nimsi tawi no batugu sigilora minen ɓiɓɓe leydi Niger e koye amin min beltake woɗi du ɗum welimin ko leydi Niger golli faa woɗi gallure nde yiini
je suis déçu il y a ceux qui ont
ɗum metti kan sanne gam no woodi ummiɓe haali dow inne sukaɓe ummatore to hawrine ɗen amma ummatore hokkaka laawol haala yeeso horoɓe leyɗe ɗen faa ƴame ɗume woni saɗormaji mum'en e motsolaji ko horoɓe leyɗe ɗen mbawi waddugo nder ballaga yaadu afrique yeeso filla sukaɓe ummatore wona huunde ko yiite faa jango no illi joni ɗum haani waɗede
mais on est le présent
joni min jaaha min natano on dow habaru min seɗɗa komin sirni o ñaña asal aya inna suka e banniraɓe meɗen goni darta ɓeydari dow nangol gollal mabɓe
nder leydi Niger sukaɓe ummatore hokkama laawol haalude
nonni no Aissa hana gari Maraɗi inna kaɓɓe ɗuɗɗe no sukaɓe banniraɓe meɗen woni nana belɗum ekkitaki gollel ko yarataɓe yeeso inna nana Balkisa goduɗo duuɓi laso e joytati e lawali goduɗo duuɓi capanɗe tati e tati jehi hadde ekkitaki golleki unko adaniɓe lokaci balɗe sappo gam caɓo ɓeydari sey cettinen ko Muhammad mamman waddini men
o ummatore noon laatiɗon no tawa nder fedde nde haaja nana Balkisa kura lo nder hunde ko yiɗi sanne nder jande makko ekkintinol o ekkitama no o wawi maɓɓitirde campagne makko o heɓi andal du ko wattataɓe o wittake ko faddinomo nden ɗum
j'ai une idée mais
imi woodi dabare de faa warde hannde mi annda no golliremi imma mayre e jannde ekintinol gol imi heɓa no golliremi nder dabare an nder campagne an hano ummatore mihi mi adi ekintaki ko hano ñootude de mi domata gonnati e dabare an de firtaniya nokkure ñogol ko hano iri ko waɗete ton gallure maraɗi imi woodi kolte ñootaɗe ko sukaɓe imma korew
femme et enfant
lawali lompo kay nokkure toñotta machine tela woodi ɗum e ekkintinol makko ngol nafirimo nani ko haali
to abonnesanajnakaro
waɗi mi soƴƴi mi ekkitowi kadi mi ɓeydi andal an woni mi ɓeyda gollirde an nde yaha yeeso denno ni min nayo amma hande miɗo hiɗi min laato sappo na ko ɓurina denno no woodi kulle ɗe golle mum mi wala miɗo famana ɗum amma hannden mi famaniɗe e tiɗantakan du kadi nde ƴeewama denno minen ñootoɓe ɓen min ñootanino ngam min keɓa komin ñaama amma allah e ekkintinol hannden ngol mi hiɗi komiɗo wawi heɓi ko ñaami faami
resa
to nana Balkisa Kura jawdi neɗɗo hanana tawe nder junngo mum kam woni hunde arande tawande nder hakkillo makko waɗi ko o muuyi maɓɓitidde campagne makko halal
mi heɓa mi jogoo hoore an imi heɓa ceede imi wallira ummatore du komi waawa suɓɓude himɓe mi watta nder campagne an ɗum iɗum heɓa ɗum ɓusta rafo golle sukaaɓe ummatore
nana Balkisa Kura e lawali lompo ɓe sukaaɓe ummatore ɗiɗo njaɓi ko ummatore kanandoma sukaaɓe ummatore kanandoma faa gomnanti hooƴa ɗum en golle woodi duuɓi ɓe anndi iɗum tiiɗi faa neɗɗo hokke ceede maɓɓita campagne muɗum feere no haani ummatore wurdira e sembe mum
jomi jaami naton dok duurol nder duurol gongo woɗa nde garme ndi ndi ñaami lokaci fijo gongo UA kaɓɓe joyitati no en duuroɓe jaaɓe no'o ɗiɗi kaɓɓe jehi kantol duurol golɗe Isaka Omo Doso konkoma Moussa Hassan Omo Tilaberi inne Isaka Omo Doso do ƴiimo
nonni non min naata e nder fijo kubaki bal ɓe duuɓi ti sappo e jeetati ko waɗa lomi immatogo ko geƴƴire on yewtu kantol fijo kubaki bal on ko waɗa Benin Niger soyti 39
to ɗon ni men kantini on habaruji men unko sukaɓe unko asal aya amma hakoma maɓɓata on min jaama ngarno on bandol men gol hanne inna jarma a ji'i mi hutike buru golni hanne gol reminiyan cutot ko
ɗo min kantirani on sigilaji ɗin ɗi amen hannde mi yetti kettinaki on kettinimen mi yetti maɗa Farida Seme puɗɗiti waddugo sigilaji amen jango diyon keyari.